bano bebasinga byenjagala okuba positive byeribeera negative byenjagala okuba negative ate positive mukyalo byecyangacyanga ne mu kibuga byecyanzecyanze zirukidde gyole yammumba gomanya ekiddirira ebizibu bindi bize ekinsookako kyekinga jambula n'ebirala biva ku kava kiri olumala nabyo nebitandika nkoye nesize gwe yesu mu nsonga zange sirina mulala woyinza okumponya sigaza gwe mu nsonga zino sirina mulala nyimusiza omukono gwo gunandokola nesize gwe yesu mu nsonga zange sirina mulala woyinza okumponya sigaza gwe mu nsonga zino sirina mulala nyimusiza omukono gwo gunandokola sijja kulwana ntalo zange manya nnwanira yesu toganya balabe bange kwata engabo n'akagabo tonfuula kiwuka kitaluma kufuka nte y'abaana b'amaanyi nyimirire mukama nsobola okuwangula yadde mpanga bapangula oluggi lw'enzigula lwe baggala nze nnemedde ku gwe yesu atalya nguzi abannwanirira balwanirire abansekerera basekerere abampa omukisa gubongere mukama gubawunyeko nga fene nesize gwe yesu mu nsonga zange sirina mulala woyinza okumponya sigaza gwe mu nsonga zino sirina mulala nyimusiza omukono gwo gunandokola nesize gwe yesu mu nsonga zange sirina mulala woyinza okumponya sigaza gwe mu nsonga zino sirina mulala nyimusiza omukono gwo gunandokola soberwa obula ne woyegeko oluba embeera nekukinako banamanya twagafuna dda tyabo bamunene munene abasinga bamanyi twamala ekiri munda kimanyibwa nnyini kyo lwosula enjala lwosula bweru landirodi nakukinako amannyo tuwanika mawanike naye nga ku mitima mabwa tombamu yesu bakuludda lwange kumugogwentana yesu nsaba feva ngende ne feva mbere ne feva ofuke feva nesize gwe yesu mu nsonga zange sirina mulala woyinza okumponya sigaza gwe mu nsonga zino sirina mulala nyimusiza omukono gwo songa zange sirina mulala woyinza okumponya sigaza gwe mu nsonga zino sirina mulala nyimusiza omukono gwo gunandokola